seka kwaye natika makamba ngati sosa mveka ena mwai woku nyoza zatu sokondeka kutenga mpando wife masuma onkeka chibondi ndiye wili no be in the push a body body koma we can always find a way around it zodi yes and is ambini mbini sizabuza kuma ndi chigondi champambo ndi ziwandi kosa peboya kuntoka ya mfula posa lutiga ambu ya zala mbula pomwe wina wala kweza zaya mkula kukulubilika kusonyeza chula chigondi chobanda chikulubilo si chilimba chili zero chigondi chisakare chali zero ndikudziwa tikoza
bela Siti sintangati chabudia Zotega kugala mbilana Mami Chikondi jeni jeni jimatelo Osadia ba
Ndikuziwa ndikosa.